Sheria lazima ifate mkondo wake, na kabado ya kose tufate. Hautaki story leta maji situkata, kunaga kuboa nini pate after part. Hurry up, ngumu kunisimamisha kiti nimekalia. Mikitambo na wapalia, mbali na makiki tunachotaka simamisha karia. Hurry up, ukisikia mvumvu hakuna wa kusalia. Wanga waliweka baria, ajali utapona ila utakufa na malaria. Feeling so alive, 4 AM in Dubai. Ukiturang chat utakunja ngumi. Low breakfast ni warabuni. For sure walai. Representing Northern High. Tuko talk chat bila wasabuni. Mwanzo waliona kauhuni. Mbali na genga with my cousin. Wanu utapenda, we got classes. Sharp like fucking glasses. Zisha waka nyingi, come see all shiz.
Barbie, sina taplesha. Akili zangu so gali, vipi utuziendesha. Nguvu kama vile generator, pamoja kama beti na mkeka. Na wachezesha, hawa ni kuti, hawa kumbuki. Nili wambio, achagua kimoja. Kanzu na suti, ndela na buti, suruali na chupi. Mjando vita ya fukara, wala so bunduki. Rap is my medical, na kesha na kuro bars kama sushi. Nona mnaongeza walinzi golini na zili kupiga mashuti. Nenda kama Barbie, nenda kama body, nenda kama Nikki, nenda kama Cardi, nenda kama nguvu kwenye maji, nenda kama pesa na mtaji. Eyes on my neck, eyes on my breast, Nikki wanna black, logo ni X.
XC
Das, I shoot my shot.
Ha, when I try na look on my black book, of fana hera so many kama panya buku. Mbona mnajishuku, sina hata buku. Mie siko tena huko, nimemia huku. Nao ni chukia, babes. Naombeni po, mana siko Tanzania. Nmeama niko Singapore, po. Weta ungeza bia, mnye mwezi njipoze ko. Mana onafki wamekua wengi, kabia shaza karia ko. What about my voice, gaga, force. Don't knock on doors, I kick them off. See takes on top, Luna pop. Go find some love, bad girl, na chop money. Bad girl, I have no tattoo. Bad girl, I get boys more than two. Bad girl, I get cash than you. So you want to advise me as who? Bad girl, I have no tattoo. Bad girl, I get boys more than two. Bad girl, I get nyash than you. So you want to advise me as who exactly? As who exactly? As who exactly? As who?
Pause, tulizu wenge, achi mapepe ni wape pole mdoni kata. Mana mlimpige chule teke leo Bombay, kishu Shanghai. Oya mazea ni fulu makeke, mnosema sito waifanikio. Ebu nubeni kwanza menicheke. Watoto wa Mungu, tumechill tupo gang na tumeridhika. Ustone tupo kimia, ni kwamba tupo site na tunawajibika. Ukiona unakwenda pale napo kwenda jua wazi pia ni Mungu. Kapenda hivyo kini kubali mina kukubali la kamo nitake. Kwenda, sanipende tata kama ujantaka. Kini kimbiza juwazi huto ndaka. Utanisaka ingawa huto nipate bade weni kimba nyimbo sichani na katakata. Mchukulia poa mkiuwa ukoni mtisi mwingine. Tuna risk kwa kuhasweli tupate mapene. Kwa sasa ukija kwangu fresh kaunitaki kalime umesikie. Kaunitaki kalime umesikie.